basuzi bafuna kesprinja. Bathi bathaya mina babayifuni ngaphele kesprinja. Kulungile baba maku intando yakho ngeke ngiyiphikisa. Ngeke ngiyiphikisa mina, ngeke ngiyiphikisa.
Hanging piggies, let me know. Hanging piggies, let me know. Hanging piggies.